www.quietadivine.com.
Zavuta o kaza ndienda chambali ngatingano. Kaza yamba matama kumandi pangila mwano. Tumini sina ya gomalenga kupiano. Komo zongo nditayano. Dalusa po energy, dalusa po zambili. Uza pesa ambili, kaza ndisi ya jeni. Dalusa po energy, dalusa po zambili. Uza pesa ambili. Si ya Jenny, ya Jenny, we Jenny, we usani va Jenny. Jenny, we Jenny, we usali la Jenny. Jenny, we usani va Jenny. Jenny, we usali la Jenny.
Kabela kono sisi Jenny, kapeno funa motoka. Yoba uja koda nga kupase chan. Bad boy chusa kakusamala. Nde ukalila zaku salila, tandisa mila, uko pacha. Zaku kwa tama, suka malila. Daluza po energy, daluza po zambili. Uza pesa ambili, ukaza ndisi ya jeni. Daluza po energy, daluza po zambili. Uza pesa ambili, ukaza ndisi ya jeni.
Jeni we, hani yake nda straightforward yomvese sana. Ukaza yamba kuzimba kumera mapiko tizatana. Sinufuna zo pasa na mateni. Lika choka bwele peni. Kwa iweo naononga energy. Zoma ni uza unali kupate ntima umakunda. Chirunga mochake njoti neyo sanje inakula. Naononga energy. Nadusa mumapili. Don't take my melody. Tachoka kutali.
Jenny, we, usani va Jenny. Jenny, we, usali la Jenny. Jenny, we, usani va Jenny. Jenny, we, usali la Jenny.
Story zanga, ukaza nsia uzandi mva. Una zanga, tawi wa Santa Isa. Nasia losi imelese zamba story. Buda. Kaza mpeza Jenny. Ugaza nsia ndiza benga. Ugaza nsia ndiza tawa. Kuse wana love you daily. Si wandana daily. Mwazi wange we umana veso mane.
Jenny we usani va Jenny.
www.quietadivine.com.